wasting us as my man. Can I be up in the corner?
Zest is always me, ladies and gentlemen.
Can I be up in the corner? Nilikumona, ilikuwa boma ilala. Kama twiga, jinsi anavyoringa, malaika. Moyo ka freeze, na flanka wa cheese. Kama sogelea kwa manjonjo kama wheeze. Kama oh baby hello, tafadhali simama kidogo tuonge. Oh baby hello, jina lako unaitwa nani nambie. Akani jibu kendo ni mrembo, alafu akani kwa namba ya simu haipatikani.
Why you give me wrong number?
Where are you?
Kibaya tasigi wapi unapoishi?
Where are you?
Mama mai, umenipa namba ya simu ipatikani wai. Kendo, mie mwenza kosija kutamani. Takweka wazi, kende kwa wazazi. Kendo, wapi ni lini ntakuona? Sura yako itanipa uzima. Kendo, tafadhali njo kwenye line. Ai, tafura yukini jibu fine. Kendo, tanifanya niwe crazy. Na nifanya nijiumize na mawazo. Bado tu unaikumbuka ile siku ya kwanza nilivyo kuona, nikakuchombeza. Na kumbuka liver skin ya pinky, nilivyo kuita wala kunijibu shiti. Kweli mapenzi yamenipiga mchizi, hata wanangu wanasema nimeluzi. Kama oh baby hello, tafadhali simama kidogo tuonge. Oh baby hello, jina lako unaitwa nani nambie. Akanijibu kendo ni mrembo, alafu akanipa namba ya simu haipatikani.
Where are you? Why you give me wrong number?
Where are you?
Kibaya tasijui wapi unapoishi.
Where are you?